nitwa Mukamudenge Angela uri akaba n'umwana wanjye
nge uri ane mama wanjye nkaba nitwa Ndari Oranye Gasto nge ikibazo numva cyamutsiko namubaza ni nk'uko sogokuru sinamubonye sinzi imibereho yabayemo nanjye ngo nzarebe ikintu yagezeho nanjye ngendereho
sogokuru yabayeho abana n'abantu kugira urukundo ni narwo rwubaka yari umuhinzi agahinga agakora nanjye nifuza ko namwe mugomba kuba mwagendera ku muco yabanye n'abantu kandi kubana n'abantu nibyo byubaka ugomba rero kumenya ababyeyi n'undi mubyeyi wose akaba ari umubyeyi wawe ukabubaha kukubaha ibyo bya mbere turashaka kugira ngo abana bacu batore umuco wa kera wari umuco mwiza abanaga n'abavandimwe bakabana n'inshuti aho muri ku ishuri mukumvikana bamuhasanze mukabana neza kuko urukundo ari rwo rwubaka tukaba twishimiye iki gihugu cyacu gishaka kubagira ngo kibamenyeshe undi muco wa kera kuko twari dufite umuco kera ubu ngubu barawutaye abantu kutamenya umuco twagiraga ahantu hamwe duteranira tukajya tukanywa tugasabana namwe rero mugomba kubimenya mukabana neza n'abavandimwe banyu n'inshuti zanyu wabona mugenzi wawe ukuzi ko ari umuntu nkawe nibyo byubaka u Rwanda rwacu rero tukaba twishimiye amajyambere dushaka kudushyiraho kumuha igihe tuguma kugarura umuco watakaye nibyo byiza nibyo bituma abantu babana neza bakagira amahoro ntabwo yabuze baranapfuye bose abasekuru bose bari barapfuye ari papa mbyara na sisi mbyara se bose bari barashaje babayeho neza babaho barabana bagakora bagahinga baba bafite imirimo bagahinga usibye ubu ngubu dusigaye tubana aho duhinga ariko batumwaga n'amaboko yabo iyo gituma abana bashaka kugira ngo bamenye umuco wa kera bagiraga ahantu bicaye hamwe bakaganira abana bagasakuza bagaca imigani akaba ariho igitekerezo uzi ko umwana wo muha igihe bajya no mu bukwe ntabeyamenye no kwivuga ntibakibimenye kera barivugaga bakahava bimvi umwana nk'uyu umaze kugera nko mu imyaka akabacara iruhande rw'abantu bakuru baganira akahafatira imico myiza kumva icyivugo bagaca imigani bagasakuza mbese abantu bakumva bafite urugwiro mu bavandimwe n'inshuti urumva abantu niko twabagaho ntibituma rero twishimiye kuko nk'aba bana igihe bari kumva ibingibi n'ibihe biri imbere n'abo bazabyara ntabwo bazajya bavuga tujya kumva igihe kera hariho umuco mwiza icyo tutuma tugomba kubyishimira muri iki gihe rwose ko ari umuco mwiza cyane yarakoraga kuko nta mashuri bagiraga ariko bahingaga bakubaka amazu ubwo nk'uyu mwana akavuga ati koko burya yababyukaga mu gitondo akajya mu ishyamba akahitama agahinga tukeza imyumbati tukeza ibintu byose numva ntituma njye mabwira ntumwifata mu gihe ariko muzi ukuntu basogokuru banyu bahingaga abana batumwe ubu ngubu kubera n'imibereho yo kuba ko batagira n'aho bahinga ntabwo twanabarenganya ubu ngubu cyakora mu gihe tubashinzwe kuko bakurikiye amashuri ariko umuco wa gihanga nawo ubaho ayo mashuri ntibuzi ko uzanahana hari igihe umajyana no mu bintu bibi ariko bakabasha kwirwara no kubera kuko avuga ati na kera barakoraga ntange reka nkore ntabwo ugomba gukoresha n'ingufu ze nibyo byubaka ntibavuga ngo uzakurikira amashuri ngo uzi ko ugomba kugera n'igihe ubona n'imibereho myiza kandi uba warize ariko ugaca bugufi kuko ugakoresha amaboko yawe kuko uzi ko gukora bifite ikintu bizamura umuntu tukaba tubashishikariza kwifata neza muri iki gihe murabona icyorezo cyaje urabona twe twabagaho mu mibereho myiza tukabyara abana benshi nk'ubu ngubu ntawe ukigeza mu bana bane cyangwa batanu kubera iki imibereho mike y'iki gihe kuko abyara bashoboye kurera bakazabona ikibarira mu ishuri ubu twabayeho dutiga se atari ukubera imibereho mike twanyuze ntitwige ariko ubu ngubu bagomba kwiga bakabyara abana bashoboye kandi bakirinda iki cyago kiri hanze aha cy'icyorezo gihari bakamenya kukirinda ko gifite ingaruka mbi ntigituma tubyishimye kuko n'abana bagomba kumva iki kiganiro ni ikiganiro cyiza cyane kidushimishije
nta kindi numva nicyo nari mfite gusa
ubundi urubyiruko rero kimubwira ko nk'abantu n'abanyeshuri ahantu bagiye bajya mu mashuri dusigaye mu rugo ariko bakoma kwifata neza bakabana na bagenzi babo bakaba bazi ko nta kuvuga ngo uyu ngo ni umuhutu cyangwa ni umututsi ibyo nibyo ntibikiriho umunyarwanda ni umunyarwanda nk'abyo twishimira kuko aho bari bakabana bakaba mbese umuntu umwe